Jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Leo nyota imenga, na sahau nilikotoka, na idhara umita, na mateso niliosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha, niache wafe na njaa, nijisifu nitawanyosha. Yeah, silikuwa tu Kisumu Bondo, chakula haina swaga, sitaki kula chapo dondo, nataka pizza na baga. Yeah. Uniepushe Maulana, nisishie njiani. Unikumbushe jana, kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki, ukiwa na upendo utaishi. Timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kugombania viti. Eti nimuache mama kwenye viki, kisa mambo yangu yametiki. Akipiga simu sishiki, nikipokea ni muone kama shabiki.
Siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey. Unikumbushe, hey, unikumbushe. Nimejawa na kiburi, ukole upo na mi. Halo nifuza gadini mama, simwiti mami. Roho imejawa na uhuni, star, na jona mi. Nikipita na kagari vumbi, na tupia wadhi. Niwe kama Peter, kumkana Yesu mara tatu nikumbushe. Niwe kama Jonah, kukataa kutumwa Nineve nikumbushe. Ah, mwanabuja loni pesa poti, na mtusi mradi we kiki. Walo nipaji na mashabiki leo, na wana wanafiki. Siponiona leo, kama jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Wasafi Records.